kitegezo ky'okubbala kibeera kinene nnyo.
Sikerenga zezeka, siri mulungi tinze mbasinga munda,
sabo njagalire